hard. This is serious.
When you should come out, go say, what a lopanga little kay. I come, I key, why I go hypote. Go, I do, I got her own gay. Ukipata wanasema unaringa, ukifuria we mjinga. Wamezari wa kupinga tapangalo baba. Ebwana fanya unachokipenda, mradi masiku ya nakwenda. Mkono kinywani unakwenda, shukuru Mungu baba.
Mkono kinywani unakwenda, shukuru Mungu baba.